tuli bana bo mukama tuyambe tuli bana bo mukama tutuleka
Mary Brown Kasujanage sabo Tugeze zako wanone wali
Dala
Aba kezi gezi na bobi basobete Tulo wazo kufuno kuyambiwa Tena bobi
taga kuyamba
Kolechi zengamba fena 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 Tugwe mumaso ga katonda
Tusabe
Kubanga yeka yeka Chechi tukire chitakoma Mukama tuyambe
Tutunulie mukama na mokusaba kwa fe Famani gatuwete totuleka kufa Chimanyi tulina binji bietu asobia mukama bikunyiza Na yengo mzade akubo uwe mukama tasa
Mukama tuli mu maso go ensi yonekaba Tukuwanjagidde otuyambe otutaso muyaga
Tuli bana bo jangu otuyambe
Yekwasola byonna
otuwonye Gana galwada gaita ita Mukama otuyambe teriyo anayamba Tukusabye mukamba yangu tukase
Mukamba yamba
mukamba tuli mu maso go wano we tukome ebirala bibyo
bibyo tukuyise
yekwasobole biba bine myemba na bino bibino
tuli mukamba tuyambe
tuli mu maso go
tuwonye
wano we tukome
Yesu
ebirala bibyo yekwasobole biba bine myemba na bino bibino
Tutuleka, tutuleka, tutuleka.